Prayer requesting a sweet melody. My emotion alone open for money. Me a begging, you know, accept my offering. You make a touch up on it before you may be bothering. Prayer requesting a sweet melody. My emotion alone open for money. Be a begging, you know, accept my offering. You make a touch up on it before you may be bothering.
Wakati nyakati na sasa nimerudi. Mambo nikajaribu mengi. Mengine yakafeli, mengine yakawahi. Imekuwa siku mingi. Nyakati wakati na sasa nimerudi. Mambo nikajaribu mengi. Mengine yakafeli, mengine yakawahi. Na sasa nimerudi. Nataka nikwimbie wali Mungu watambue. Na sasa nimerudi. Nataka nikwimbie wali Mungu watambue.
Right, and I'm missing for you. Post a movie for you. We keep on the beat, see more power. The all of the massive and the crew. We better with you. Can we book a cozy boo? I'm here, you feel that? Each and every day. Did me all the way, me never gonna wait. No, did you have me safe? Forever you are better than the whole of them. The back me dedicate that tune for you.
Waungana na malaika wa binguni. Tukusifu. Huku duniani na mbinguni umetukuka. Tukusifu. Ulikuwepo enzi zile na bado uko.
So you